Arabadon, dunia akili atomba ka kenya ko bulufara ye uka wedika mimbe la seluke dunia ma bana jugu fanga ma ublalula ka kenya ne ngonka ku le zum bana ne abewele ku variole du singe ne do ko ama ko mpox na zarakana charluye farafina gunka ne balkai kurbala jateula ayira la ka foko bana ni yira moba bisabani seri ne kema seri ni biworon duru nyona la farafina jamana tan ani woro konna la kabini janvier kalu damne watula samba fla ani mwani flala akera mo bakili ani kema segini biduru ni woro sata ye kaba ka kenya salon ta jate uma banani jate uyelena ni telia baye kasifo kemedoya keme ani biworo ma kabini samba fla ani mwani nani sandamne u frontlina kada farafina kilia tomba kenya ku kachakeda agence de santé de l'union africaine africa cdc ka dokun temene un la seluka Alamsa dona Suède kenya chakeda ye la seluke ka foko banakise yin Asia minato ko clade M faso minaka farina yele malika telim rofe yela mo kelena stokon sikidala afolo minkera farafina koka atikila moye banani soro akatama sinfe farafina dugudola banakise ni bala kachieni ke yoromina Olivia Wixel Suède ka kenya chakeda nyemoya su danka ka fola kuna funi sense keneka RDC jamana mina amro jate ubita ijofo million keme bonyongula banakise ni charla uka sigida bela jelin konna la kaban kabini septembre kalula sambafla ani mwani saba watila kada uka kenya buluka jate mine chake daka foka uya iraka foko uye banabato batanduru ni keme woro ni biworo ni nani de jate ubo kafara uka ayirala kafoka ye mro keme duru ani binani ni segi nyona faka kabo sanda minela kanasi sisama RDC kenya ministri Samuel Ruji kambaka fola alamsaduna utukalo klisabala Africa CDC tunye mo fatule unkeme nani ani biduru ni duru jate ubo ani mabata nani ni kemeskeme nani ni bi wulo fulani kononton banawu yele maramunu fe uka marayoro mwani duru katasifo mwani woroma